Government yetabukidde nnyo ekitongole kya ebyobulamu eky'ensi yonna World Health Organization ng'ekirango okusaasaanya amawulire geegamba nti si matuufu ku bikwata ku kirwadde kya Ebola wano mu Uganda. Babadde mu lukungaana olw'okwongera okuba tooki ku bweteefuteefu bwa Uganda mu kulwanyisa ekirwadde kino n'okukakasa nti embeera teesajjuke nga bwe guli ku muliraano e Congo. Mu lukungaana luno kitegeerekese nti abakungu ba Uganda bawabudde ekibiina ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna World Health Organization okwewala okusasamaza n'okufulumya amawulire ge bagamba nti makyamu ku Uganda. Wabaddewo okusika omuguwa ogw'amaanyi wakati wa Uganda n'ekitongole ekyo ku ngeri gy'ekifulumyamu amawulire ku bikwata ku kirwadde kya Ebola eyabalukawo ku muliraano e Congo nga kigambibwa nti yasaasaana ne wano mu Uganda. Abakulu minisitule y'ebyobulamu bakulembeddwa mu Dr. Daniel Kyabayinza avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi ebitali bya mu ddwaliro mu minisitule y'ebyobulamu. Mu nsinkano eyo bagibaddemu ne Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akudde ekitongole ekyo ekya World Health Organization mu nsi yonna ne Dr. Mohamed Janabi akulira ekitongole ekyo ku lukalu lwa Africa mu kiro ekiyisizza leero mu kibuga Geneva ekya Switzerland. Basabye World Health Organization era ne bakkaanya nti esookenga kuwuliziganya n'abakwatibwako ensonga wano mu gavumenti nga tebanna bakufulumya mawulire. Embeera eno ebadde etandise okweraliikiriza abamu ku balambuzi abajja mu Uganda okuva mu mawanga amalala songa n'amawanga amalala gabadde gatandise okuteeka envumbo ku basuubuzi n'abatambuzi okuva mu Uganda genda mawanga gaabwe nga batya okusaabana ekirwadde ekyo. World Health Organization ku mikutu gyayo eraga nti obulwadde bwa Ebola bwongedde okwekaliisa naddala nga busaasaanira ku misinde miyitirivu mu mawanga kuli Uganda ne DR Congo so nga gavumenti ate yeegamba nti obulwadde wano mu Uganda tebunnakosa nnyo bantu nga n'abantu ababiri abaazuulwamu akawuka ako baali bava Congo. Kino kyaddira Uganda okusazaamu emikolo egy'okulamaga ennamugongo egibeerawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi ssatu ogw'omukaaga era aba World Health Organization ne balowooza nti oboolyawo gavumenti kwe yasinziira okusazaamu emikolo egyo kyakwongera okusaasaana. Dr. Kyabayinza agambye nti ensinkano eno egendereddwamu okumanyisa ekitongole ky'ebyobulamu nti obulwadde bwa Ebola tebuli mu mawanga abiri nga bwe kyogerwa wabula Uganda ekyali yaddeyaddeko ng'ekirwadde kino tekinnasaasaana. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus akulira ekitongole ekyagambye nti bakwongera okukwatagana ne gavumenti okutereeza byonna ebiyitira. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yabadde atongoza omwoleso gw'ebyobulambuzi e Munyonyo yavumiridde amawanga g'abazungu n'emikutu gy'amawulire egy'ebweru gye yagambye nti gisasamaza nga giwa amawulire ag'obulimba ku kirwadde kino.
Because I noticed there is a lot of panic created by people who don't know science very much about Ebola. I was watching CNN spreading fear through ignorance. Ebola is much easier to control than Corona. Corona was one of the biggest problems in the world.
Mu ngeri emu embeera eyo yawaliriza Minisitule y'ebyobulamu n'olukiiko lwa National Task Force olulwanyisa ebirwadde ebikakali okubaako ebiragiro ebikakali bye baayisa mu kwetangira ekirwadde kino. Dr. Diana Kanziratwino omuteesiteesi omukulu mu Minisitule y'ebyobulamu yakikaatiriza nti kino kyakoleddwa okwetangira ekirwadde kino okusaasaana era olwaleero baakusisinkana akakiiko akavunaanyizibwa kulwanyisa Ebola mu Congo aka National Task Force on Epidemics e Congo beebuuze ku ngeri Uganda gy'esobodde okutambuza embeera eno.
Abali ku boda ya DRC district ezo zonna bwe muba mulina cultural functions tubasaba mugira mulindako. Tumanyi nti ab'obudingiya bagenda okucelebratinga kufuna celebration zaabwe, tubasaba bagiyimirize bagira balindako okutuusa ekizibu kino nga kiweddewo. Bajja kukola commemoration yaabwe nga tuvudde mu kibambulira kino kye tulimu kati. Tusazeewo okuyimirizaamu baasi ezireeta abatambuze oba abasaabaze ku mmeeri etambulira ku River Thames ng'ereeta abantu okubajja eri okubaleeta mu ggwanga.
Ku muliraano e Congo ebintu si birungi n'akamu. Kyakakasiddwa nti abantu abasoba mu 10 be baakafa ekirwadde kya Ebola n'abalala basoba mu 250 bali ku ndiri bapookya n'ekirwadde ekyo.